ujikele wena ujikele umhlaba ntombazane yebubuhle unabo ujikele ujikele umhlaba ntombazane yebubuhle unabo ushintshele wena ushintshele umhlaba yebuduma bunabo wajikela umhlaba waziwa ntombazane lendawo waziwa umuso bunawo waziwa ntombazane lendawo waziwa umuso bunawo nobuhle waziwa umuso bunawo umuhle lo isimelo singekho waziwa umuso bunawo waziwa ntombazane lendawo waziwa umuso bunawo ujikele ujikele umhlaba ntombazane yebubuhle bunawo ushintshele wena ushintshele umhlaba yebuduma bunawo wajikela umhlaba yebuduma bunawo ujikile ujikile umhlaba yebubuhle bunawo ujikele wena ujikele umhlaba